mchache wako. Lakini hawajui kwa mapenzi langu kwa kumbali nawe ni lako. Bado ni lako, ni lako. I'm yours, I'm yours, I'm yours, I'm yours.
Nawe milele when your reason natafuta shilingi njo upewe. Kila jioni niko mbioni nisichelewe, hata kama jaribio ya kusoni unielewe. Sababu yangu ya kuishi duniani ni we mwenyewe ukiwa mkewe. Usisikize kelele, siezi enda nao. Nifuate msala upitao jua penda nao. Upata vikwazo kibao umenitimiza, ukanipa family njo mana na kusikiza. Daily vikamili maisha ni yangu, mina wewe baby ni amini.
Vichache wako, lakini hawajumi kwa mapenzi langu kwa kumbali nawe ni lako. Bado ni lako, ni lako. I'm yours, I'm yours, I'm yours, I'm yours. Mimi ni wako.
Up and leave me, honey. You can't mess around with my heart. Everybody has gone through something.
These are emotions.
Baby, no, but now I can walk you bong and buy a bottom. But now, what the yard you wanna talk to do? Then I can let us all wonga, baby. Linga, you know.
Nipe nafasi nijaribu kuongea na wewe bila mikasi. Moyo wangu ni wako, wako ni wangu. Hadi siku nitapata kunyanzi tafua dafu. Kuhakikisha daluga umezivana, nikiendelea na kumanuva bila kichaso. Manufaa ni dadu nimeirusha, nikipata sita mbili kamusi nimeikanusha. Kubiringita mbele maisha tupige mbizi, hata wakirusha mchungu hawaizi kata mizizi. Kiwango mdatu ni nitakulinda kamwe, kanyeneo zitakuwa lakini mindio mfalme.
Vichache wako,